So she raise again, one blood again. This is a special message. Sebo president you are fair, and wavunga bunji. Mukulu president you are fair, namaziganga manji. Yes, tukulinze nawe. Bambi toluayo nawe. Abafuzi batulimbye nawe. Yes, tukulinze nawe. Emitima gy'abantu gijjudde obusungu mu kifo ky'okulekagala bagulama mundu. Abakozi bakola basasulwa bitundu, n'abali tujunyate nabo banyiga biwundu. Abakazi abafumbo bali ku nguudo binya mu nguudo. Twalonda abafuzi nabo basala kikuubo. Idi bwe yatuuka tetwava mu kisibo. Bizibu ku bizibu, bazibu ku bazibu, makanisa mizigitibo n'abakabira kimu. Embeera yatukwatako n'abamusupagulu neyala nnyingi, kati emmere tulya kimu. Sebo president waffe, eno wavunga bunji. Mukulu president waffe, namaziganga manji. Banji bafudde, obulamu banji babuluzinze. Ab'emikwano banji bagenze. Labalaba naye kituufu muzeeyi tukyusemu. Obulumi nga bungi, amaziga nga mangi. Abataxi bakaba, abatembeyi, abayaye mu ghetto, abasika chapati, ne badije bakaba, danzi bagambe kituufu biwobe. Sebo president, tuchusemu. Sebo president, tetulagidde fe. Sebo president, tusaba busabye. Sebo president waffe. Sebo president, tuchusemu. Sebo president, tetulagidde fe. Sebo president, tusaba busabye. Sebo president waffe.